nitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama macho yake lungu lungu akinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama
chi 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 Konde boy boy boy
Genius.
Flag, I got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, my baby.
Na ukinipenda, tajidai, my baby.
Wawiri, kwenye mashuka
Asa baby nite
Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke Baby teke
Apo ndo penye
Uniteke Uniteke
Ninenepe kama mpoto
Uniteke
No
Baby niteke nye
Macho yake lungu lungu akinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama macho yake lungu lungu akinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama
fanya wazi unachotaka zidisha kunipenda
ila kuna paparazi na basata tusichapane madenda
Wawiri, kwenye mashuka mashuka
Asa baby nite
Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke Baby teke
Apo ndo penye
Uniteke Uniteke
Ninenepe kama mpondo
Uniteke
No
Baby niteke nye
Baby, minataka ni kukande
Pinda mugongo, pinda
Iyani pinda ni kukande
Pinda mugongo, pinda
Unishikilie, nami ni kugande
Pinda
mugongo, ebu nipe ni kukande